garki on nakekin habaruji suka umma to be nyanya alal on mon halno on farda mon mahada mi wondi Aminatu Bokar Aminatu Foma
yanta famila foma da
hanne habaruji se gadan da mai alal aya
farida alal babitid o woni batu julde dubi waranja tingol labi jingol hakke suka be duniya go da yauta pindrol me dan du men kalan do Amina Modi suka umma to go jiddo sanne fina ta walai di Niger men kantida e chonginol bandu Alarba la soleil September dub ujina didi sappo e jeenay suka be duniya go e gadi batu julde dub waranje tingol labi jinganol hakke suka be
nannino Amina hanne nyanner ittado on ko woni beedari on waddanta suka be umma tobe
gam baydar ni farida men kettina ko ardido sigila batu go wi ifanta shamsu
Nyalne hanne no wodi umfani sanne imma an ga hanne leydi Niger holli no don do laabi durude tetude hakkeji himbe duubi chapande tati ka him fedde dede funginoy leydi Niger wala fedde durwayne do hakkeji rewbe imma sukabe amma hanne imen godi fedde de der suudu hawrine de ka himmen gada jamde sayda men jangi ko sukaabe lildo e gala der gallure gada majjum men kali do laabi didun jojjin do durwude tewtide hakkeji sukaabe
wade l'enfant
hey Amina anni sigilo go don gattate do ko welatan gidate do tous a la fada go don di ota hanni
ah lalle fagida wodi nino joni men jahadi fa to diele ko madugu nati sanne waddi bonan daji derrière o
nonino Amina sukaabe manga e ga ibal dudde e gala dano gan kebol beeda se men kettina mo o sukaabe umma tobe on ko on der region yi on se men kettin ko mai email ni
la jeunesse vraiment a beaucoup
se ngonga sukaabe umma tore be ngaddi balla mu non sanne balde ni ko be dana ki be tokkiti hebbinde sakuji tasiri ko faddoto ndiyam cinudan natude der gallure ne wodi do iru dum e bandum bala o non ko Allah waddi
que c'est une catastrophe
Joni Farida men kala do fina tawa der sigila ami o. Balde de ni Farida tubari kala sukaabe donna nata sanne der gollel jannugo hembe.
He Amina anna du hakko du fijo on do innete theater.
Nonno Farida honno non ko wawi na fudi sukaabe umma toge. Sai ni men kettina ko Hawwa mamma halini me.
Aisha Saidu Yakuba o wadata na ni theater o won le fedde koykoyo wonde nyemay il duubu yinaadi e jeenay
saite
o lawol koyngol no dene on wodi noddol gol wadata yaare
hono mako no heewi ele sukaabe ummatore yidube naata e filo theatre enda yerno Usama Isa Musa laati do kanyum do kono il duubinaadi de didi won ko fuddi gadol theatre o enda
Le théâtre est devenu ma passion.
Gadol théâtre no tawa der kulle e mi hidi wadude sanne. Mido mi kito wakkati mi fuddi, mido jalna himbe sanne, kam fu e bandiraabe am be min jangiditta. Mido wada hero pamoro pamoro go, to ngada classuji. Mido watta himbe no joba, joyiru gangare e
spectacle au 25 francs.
Fe setan wodi sukabe latibe kay en kay lanay, yalla gadol théâtre on wodi battane lobbe, wobbe kay tum en e dun labani dun hun non ko wodi battane sanne.
On peut pas dire qu'on a quelque chose.
Mi ata imi don wada goddum amma imi don ekkito goddum dum ma um beedari no imma o leydi Niger o hokka ka semme
ici au Niger c'est pas autant considéré aujourd'hui ça fait mal
wela hande wi'e Niger mo denno kan holli titta leyde yasin silma wa irti de wi'e handen dum woppi filla gadol silma o de leydi Niger wadobe silma hewbe do garta ekkito nokkuje silma dum to wade no duudi do der leydi Niger
grande opportunité
wala fu ko yebe e le gadol théâtre enda halaji lobby e tindi yaade sukabe umma tore gambatte be ngatana hakkile gadol théâtre ni enda
Hanne Amina men jaha men kalno on dotiyo giddo finatawo kware
nonno Farida inde mokko woni Amina Salifu Modi ni andimo do inde Hajiya culture konko woni modu botu befa sai men kettina ko fanta shamsu waddini men
omo inditire Hajia culture gabbata Allah e yidde makko fina tawa e adaji inde makko gongonga woni Aminata Salifu Modi latido no darani to fina tawa e ada kanyum do wadi jande mun universite addu mum do na galni nyame kanko ni hono bawde makko mo wattidun sanne ko wete français web décoratrice ko darto hono pede e bornande fina tawa e adaji kanko do jeyi fedde wonde do inde hono witende al adun gargajia ba ko tawa du makko noga e tati omo tawani ele himbe yidube sanne fina tawa mo leydi Niger hebi kulle den enna e maami ko debbo
disons que le côté immatériel
de andari ni mido waawi ude ko kulle daroje fina tawa no belika illa ko boyi mama a kan firti gite an ifina tawa imo filla noka nobe gadiri cuka ko mabbe mido yettan wudum gandalila makko wadi hanne mido feccida himbe annal angal
international et particulièrement les jeunes
Aminata Salifu ni kandu wanno hono batu kollo befa jomo labon din no wade dundu kono holtana kulantareje ko jibi e germabe kanye faande hokkode be teddende omo holla fina tawa adaji region goto mo leedi meden Niger o himbe fugol dubbe makka ko Hajia culture himbe non latibe gondimbe no gollirtoni enda
mis à part le travail c'est aussi
ana golle de tan kawrimi miden andodiri illo ko boyi aminata modi o neddo lobbono yom dartinaako omo tittinkino du der ko o watta fu omo hidi fina tawadu sanne kandu wadi ko handen omo indire Hajia culture der ummatore leydi Niger du kanko woni arano ko kudo hore mum e fina tawa
premiere ici au Niger
huna fu ko watta adnaru hepata sadar maji dun sabini sadar maji kewdi o wi o fotta dun ele filla ko darto hono dartinol fina tawa leydi Niger do enda kano woni o juutay fey seeda o yaatirta do konnan gada ele gado gollangal enda e do fimo adi kanko Aminata Salifu Modi anditirte do Hajia culture
jom men natan der fijo yu chonginol ondu de habaru chonginol on me ko hanni me jamen kanno do tay kon do inne fajoni eje e nyaami fijo go gada do tonde gari pari fresh opening GN fijono ko hawndiri leddi duniyaru fu jeddire jotudon
nono farida der fijo taekwondo ko leddi duniya ko wanna wada ton fari be jehido inde leddi Niger be kebi nokku tatobo on be kebi du barjaage jamdi bo ere he barjaage kanye
fajone harjido kamo amina me jamen kalna ma do suka jeetedo ismaeil alasan yehi nyami ya wunde barjari ko jamde labde jadire jotudo dan men kantene o habaruji men ko suka ummatore nyanya alal aya aminam yetti igarkima
mi yetti fa
me jetti ketinaki se jadire goto Allah yarima